Genius Managers.
Family Records.
Organize for me. Ogarex one, my younger brother. Ogarusido. The music teacher is here.
Exclusive from Kwanza Music Blog.
We can pay
me, baby. If you want to pick me, I want you to pay me with your attention, baby. Pick and pay me, baby. If you want to pick me, I want you to pay me with your attention. Una telezesha kidole au unalipa kwa pesa taslim uswaipinga, baby. Olo ulipila na cash. Una telezesha kidole au unalipa kwa pesa taslim uswaipinga, baby. Olo ulipila na cash. Mtima wanga uza kupasa receipt. If you pay attention, baby, my love, mpenzi wangu, moyo wangu utakupa receipt. Ikiwa utazingatia, mpenzi wangu, baby, my love, mpenzi wangu, oh, baby, my love. Mpenzi wangu. Pick and pay me, baby. If you want to pick me, I want you to pay me with your attention, baby. Pick and pay me, baby. If you want to pick me, I want you to pay me with your attention. Unatelezesha kidole au unalipa kwa pesa taslim uswiping, baby. Unatelezesha kidole au unalipa kwa pesa taslim uswaipinga, baby. Olo ulipila na cash. Hakuna mambo ya bure siku hizi. There are no free things nowadays, my love. Hakuna mambo ya bure siku hizi. Zamahara zinatakaribana. Pick and pay
me, baby.
If you want to pick me, I want you to pay me with your attention, baby. Pick and pay me, baby. If you want to pick me, I want you to pay me with your attention. Unatelezesha kidole au unalipa kwa pesa taslim uswaipinga, baby. Olo ulipila na cash. Unatelezesha kidole au unalipa kwa pesa taslim uswaipinga, baby. Olo ulipila na cash.
If you see the organized family, wave and smile. If you see us on the move, we are crossing borders.
Exclusive from Kwanza Music Blog.co.